chimbi keyu sana shampa maka mata fully
cool boy
fully you better overcome. You better overbow. You better overcome. You want to let you find your peace.
Machine is on the sea, John.
Kisema ningo jona ni danganya. Sione nacho mami sijanyanya. Kuna tofauti nacho kisema nacho kifanya. Yakiguzoza kikushindana manisha pale mambo akikukaba. Ipo nafasi ya kujaribu unapokosa manishi au nasha. So acha plan A iwe plan B. Alafu plan B ongeza na bidii. Kulalamika na chuki haikusaidi. Just work on yourself. You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the bunch of fun appears, you're sour. You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the bunch of fun appears, you're sour.
Hey, na pia marasa tunabudu. Na tukifanya makosa tuachi kutubu. Sajifanyika una madharau. Nugu wa unajisahau. Nataka kupanda dau. Longi belo bandi charge koja panda dau. Hey. Spende no mazi kufai. Sopako mage damu niga no furai. Penda tu masela niga wota die. Tumeshi kwa diki na bado tuko high. Devo pige go tu shunge chini. Unachofanya we makini. Ndoje pushe na majini. Wezi kunifunza kushimchini. Kare gani rada gani kwa niona sema nini.
Na speed kama Pele Maradona. So you never mind. Ikifika siku yako pia utashai. Hustle, passion, and fante. Nongeza bidii mkisiba plan B. Natumia so sim. Sela mavi usini kutepoa. Yesu kikohoa wanda sema unaugua. Real life hatu fete sunajua. Baria ukinizama leo kesho na kuvua. Na dai mkoruwa we proud. Ni washe kilao kwa stoni makilo. 100 mil siko soba niko high. Na rizika na furai. Nikikosa orad akitu prenge my God.
You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the rest of your fire is your sour. You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the rest of your fire is your sour.
From the morning back at night, yo. Fresh akula sheshe na mabebe. Na wezi kutusoma tusomeki. Mdwanzi wezi kutungiza njeve. Mini mtoto wa bichi ya mpalongumu kwa disia. Nipe mkwanja nsepe na joitaji kuitumia. See everyday I hustle for my family. Na sezi kupashavu kwa unifagili. See mini msela simple la fujagili. Anytime sura neza badilika. Sema chunge tupo gado. Suni fezi ka unataka bado. Mbona sami anza kugwaya. Jotu kwa shemoto wone fire. Party after party chome kitu niske doro. Sheshe la machaji spendi kupati nkiwa solo. Party after party chome kitu niske doro. Sheshe la machaji spendi kupati nkiwa solo.
You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the magic on your peace is over.